achimsafi.com.
Mtumelo yangu amekuja kwangu. Tumelo yangu
kamata mwizi
wapo ndani kwangu. Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Ila chondelo yangu jamani.
How oh, oh, one and only. How oh, 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 one and only.
Police, 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 call 911. Wameshango wa dirisha bisasa kondani. Police, 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 call 911. Wameshafunja mirango wengine chumbani. Police, 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 call 911. Tunaomba msadara kisha tuko matatani. Police, 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 call 911. Wanavyo tutisha tisha takufa jamani. Wana marungu, wana mapanga, metuweka mtukati sina ujanja. Wana marungu, yeah, wana mapanga, ah. Wamechukua kabati pia na mkwanja. Wana marungu, wana mapanga, nakiona kiyama na isi na danja. Wana marungu, yeah, wana mapanga, ah. Wengine wamekuja na visu. Tumero yangu washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Oya majirani, nitafanya nini? Kama mnataka pesa waleti chukua, kama mnataka simu laptop chukua, kama mnataka na chaji pia chukua. Hila chonde baby wangu, jamani tutauana. Mina mpenda baby, baby, baby. Mina mtaka baby, baby, baby. Mina mlavu baby, baby, baby. Mina mpenda.
Wanakuja!
How oh, oh, one and only. How oh, oh, one and only. How oh, oh, one and only. How oh, oh, one and only.
Una vishandwa, vishandwa, vishandu.
Usijisahau.
Vishandwa, vishandwa, vishandu.
Usijisahau.
Una vishandwa, vishandwa, vishandu.
Usijisahau.
Vishandwa, vishandwa, vishandu.
Wazee wakukwapua, usijisahau. Wakupita na simu, usijisahau. Wazee wa fingerprint, usijisahau. Wazee wa roba za mbao, usijisahau.
Master like a monster, and this is the good master.